Loko ngakhala mina ngihlule kunzimeni Pilo yami ayihlangana Kodwa inyembezi zami kube injabulo Uma mina sengiphumele Ozitha zami manje mina sengiyangena And you know I'm getting in Noma ningangifisela kubi ngiyofika And I say I'm getting in Wangena uskushlu wesintu madoda nifile And you know I'm getting in Impintshi yami phethe khona kamangena And you know we getting in We getting in yeah noma kushubhile Baleka ndoda manje sekushubhile Yongena khona noma sekuvaliwe You keep talking no action Ndoda zwile Trusted mina lana phela ngiyobulala Kule game umeseji angicela i-crowd yonke Kilinde shongwe just a star Ngichintshe style manje Bakheshe i-crush labo geli benu Loku ngiyakhala mina ngihlule kunzimeni Pilo yami ayihlangana Kodwa inyembezi zami kuba injabulo Uma mina sengiphumele Ozitha zami manje mina sengiyangena And you know I'm getting in Noma ningangifisela kubi ngiyofika And I say I'm getting in Wangena uskushlu wesintu madoda nifile And you know I'm getting in Impintshi yami phethe khona kamangena And you know we getting in Out in guqe phansi Baba baninga bayofa Mase ngiphaka malana Thatha isikhali siyambini Umethu ngakayi sengeliphansi Akukho inkomo yobuthongo Akundlovu yasinda umboko wayo If I don't shake up the crowd Who will believe on me Le mpilo yinzima madoda With the power of idlozi Ngiyazi mina ngiyaphambili Phela nina nisazongizonda Dlala lana ngale game Loku ngiyakhala mina ngihlule kunzimeni Pilo yami ayihlangana Kodwa inyembezi zami kube injabulo Uma mina sengiphumele Ozitha zami manje mina sengiyangena And you know I'm getting in Noma ningangifisela kubi ngiyofika And I say I'm getting in Wangena uskushlu wesintu madoda nifile And you know I'm getting in Impintshi yami phethe khona kamangena And you know we getting in
Parental discretion is advised